Tazazaro, aka Tazazaro, tulikupenda lakini bora likupenda zaidi. We gonna miss you, babu. Holy Stars Music Band. Sasaro, enda salama, baba, zaidi cha kigoti, familia, Mungu wape, faraja, wakati mgumu wapitiao, njeo da majengo, anarira, ana Johnson na gato, mapenzi sawa ni riziki na santa.
Baba,